kazu tanga wishusa wishus baba no basari bamanya maringumu sanunda he maringu ikora bibyange maringumu kora bibyo maringumu we sanunda he maringu wasuka kukoyo maringu indali yange maringumu irame yange maringumu we uri maringumu wakamira nuno kanese na umorera maringumu ibintu bihora byo bigana sani barebe uri maringumu wakamira nuno kanese na uriramo maringumu ibintu bihora byo bigana sani barebe uri maringumu wakamira nuno kanese na umorera maringumu ibintu bihora byo bigana sani barebe pesa ni kuramba uri mutau ni huwe tari pesa ewe buri time wirangisa ukana bari bosi wako sime Tambo.